kureeda markii xoolo ku noolan deegaanada koonfur galbeeda ayuu la dareystay xanuun shil dubanka taasi iyo saameeyay ku weeldatay xoolo dhaqatada maadaama ay hilibkii iyo caanada iyo suuq iyo injeeyi qornaa si taas warlan ku qabaday iyo waliba wasaaradda xanaanada iyo xoolo dhirti iyo daaqa dowlad goboleedka koonfur galbeeda kureediya bilowtay qaybtii lamaad ee tilalka xoolo iyo daaweynta iyo wacyigelinta bulshada xool dhaqatada ee ka dhaqanka koonfur galbeeda qoysas badan oo xoolo dhaqata ayaa fursado uga sii ku faa'iideysteen iyo on hadda caanada iyo hilibka xoolasho si caadi ah iyo on ka gadaayaan suuqyada magaalada Baydhabo maadaama xoolasho iyo landaawaya mid ku mid ah xoolo dhaqatada ku nool Baydhabo iyo ku warbiya sida daaweynta xoolaha iyo on ku bedeli nololiyo oo markii hore dhibaato ka dareemay jireen
hordhaan mareeyay suuqa walaan ku gadaanay daawo walba mantaraana hatana mayba ilaahay keen roonya ada ay daawadi una soo gaan ku gaadan walmal taraaso wal kasta dhama ka feerina ku noognay irinki aan baruurano helay maybu ada roob hatana ka kor kooytay war iska rafaaday yaalki aanadi asay una isticmaalno aanadi yaalki naftir jobo iyo naftir jobo jir kale maybu ada unugaanadaasi isticmaalay fiya wayni alxamdulillah anti wasaaradda han deerti ilaahay mahadle wallahi daawad wasaaradda asaymay boo aanay dadaalay daawadi soo boonub ee irbadoogasay la duraay boo boonub helnay nin fayl haaday may balana aha ladoo ilaahay in hadee wallanay weela lana wasaaraddaas nin dadaalay alxamdulillah naf ku fayley raabta hoobo baha ilaahay marshiyaada usoo walba geed u laamban ku gooyane ilaahay marshiyaada gosow leey ka gale hoobo koo naf ku may daarisaan la taa ku ooleba meel isu suru ma suruñe hordaan gaal hoobo so lisheeno hooyda ta dhaafsaqda dhaha koo lisheeno may boo ad fadheeda jaray gaal bari dhowdaa ay gaal caafimaad qabo haay gaal caafimaad turanteen ziyadi koo soo ilaahay marshiyaada hiraabto fiileeyo badoogto may boo ad isu geedan isku baal suruñe walnan aamana ma aragaasahan weegsinay isu dhon rafaasinyo haye laba barar iyo neemay kale jarayhiin ilaahay marshiyaada nafka walaa may booda irinka naftiga intii wada ambaruuriyay may nagdayeen labagana ku wagaay laba ku barraayeen marka ree jirdo saas ay ahay tiirada alxamdulillah tantii oo nayo wasaaradaasi daawo goonayo nayr badoogaseen in heli nin faylaadeen daawo ka suugana ku gannona kulunoognay ree alxamdulillah tantii wasaaradan daawni sheentii faylhaade alxamdulillah ilaahay mahadle wallahi xanuun kale jireen laakiin xanuunadu xanuun uu ku barnaayeen ma xanuun uu horwigaan aragnay ma ee madii uu noob la yaabnay walaagi ilaahay marshiyaada xanuunyaal uu gurgurdaan oo aragnay nafateedi before ama balleedan bana galiya wasaaradaasi maayeen sheentay daawadaasi irbadoogasay alxamdulillah walaagiya markaasay sheentay irbadoogas kumid ayin hoob isticmaalen gaali la kamay balle la ka isticmaalay maasha Allah ee nafkasta nafki uu ku kala ka bilaabay baba faylahaadi han kale wad wada duri faylahaadeen maasha Allah wasaaradaas daawadaan in sheentii daawtay isno faylahayti maasha Allah wallahi markii hore ay kulay sidii hiligii ba billi marse haytay gaal aan faylahay wantiisi walaajii u ka in haayno sidii lan roogii nafka may buwada ku may ba bilaaway ahayn labaga ku barre may buwada tan kale to aanidis uga u baad ka gal nafka ma diisa faylaya aafimaad qabo haylade may buwada jira oo ugu gurgurdo kornay haytay ta dhaliyoonay may kaleedo iyo naaskun wadaagow ilaahay marshiya iyo irinku usuuna aan barura usuuna labaga ku barraayo nafkooba laba jeebada ka dhawaata balleeg raayo helasho isku dhaaf suuga boodow ee waxyaabaan wiilgaana booran ka aragnay haayeen walaayo haay markii hore gaal shaan naf mala oo jirti irinkana siyeed naf mala oo jirti alxamdulillaah daawad isticmaal jeeku baad may booad ilaahay ma la tanin fayl haade ma alxamdulillaah ilaahay aan ka mahdiyan maafi jo ma sha Allah hatta may booad hoobada dhaseet iyo nay geheligi una dhibkaasna haylanki hor aragay may boo hala halaagi leeyeen raay ma sha Allah hatta isku mid may aan faylin gaalge kulay walaan xanuunku unuun aan gordaane hornuun aan ka aragnaanay boodi lehay hatta ilaahay ma la daawad intii balan halay ku ruusini alxamdulillaah ilaahay ma la eeda lan ku ruusidi ma way booada wala wala ma faylaadi.